Oludda oluwabula gavumenti mu palamenti jubuli osenyonyi mwennyamivu eri ebyuma ebigenda okukozesebwa mu kulonda ebya biometric voter verification kits nga agamba nti ne mu kulonda okusembyeyo byakozesebwa kyokka mu bitundu ebimu gye byagaana okukola okulonda kuno kwajjamu gozirini atagambika. Mu lutuula lwa palamenti olunaku olweggulo Ssenyonyi yalaze okutya olw'ebigambo byagambye nti byawogerwa akwatidde kaadi ekibiina ekirimuyiza kya NRM okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga bwe yategeeza nti mu bifo ebimu ebyuma gye bitakole okulonda kujja kuba kuwedde era nga Ssenyonyi agamba nti wasanidde okuvaayo okubeerawo ekirambikibwa obulungi naddala ku nkozesa eno ey'ebyuma bino ebya biometric voter verification kits.
Candidate Yoweri Kaguta Museveni made a statement when he was campaigning somewhere. He said, a polling station where the machine will not work, voting will not happen. There, and I want government to clarify, with our network issues, the far to reach areas, including Kampala anyway and the neighboring areas, network will fail, usage will fail. So if you say, we are going to use these biometric machines mandatorily, so where they don't work, there is no voting. So what will happen if they say we don't want this man back? They make sure at his polling stations the machines fail. What happens? But also those regulations, we need them so that we are able to interact with them, punch holes in them, and otherwise.
Wabula ssaabalungamya wa gavumenti mu nsonga z'ebyamateeka Kiryowa Kiwanuka bino abiwakanyiza bw'ategeezezza nti ensonga eno ey'okukozesa ebyuma eri mu mateeka era nga Kiwanuka akakasizza nti ng'ebyuma biganye singa binaaba nga biganye mu bifo ebimu akakiiko k'ebyokulonda kalina etteeka nga kasobola okuyimiriza okulonda okwo oba okukwongerayo akadde akalala konna naye nga buli munnayuganda alina eddembe n'omukisa okwetaba mu kulonda kuno.
The use of these technologies provided for in the law. Section 12 of the Electoral Commission Act mandates the Electoral Commission even to stop an election on election day. Right now, you have sufficient legal infrastructure to run.